ka mekgwe mentši go fetoga. The always ready to judge me. Pantekola, pansepelala dingaka, baphela bamphekola ba ka se fele moya. Banyako bona ke ketoga, ramasedi wa poloko hle e ba le nna. Ke lahlegetswe ke tshepo, ke phela ke elwa dipheto le dikgopolo fa o tla phela o mfa. Ke lahlegele le seseng ka nnete bophelo ke ntwa. Ba bohlokwa ba re šile, re šetse le sokolo, re dumo fela gore re fihlelele ditoro. Tlala e tswe ka lapeng, re reke borotho, le na tšhelete ya ka kenya e ka tlale sekotlolo. Nobody is perfect but God, re ya leka, re sepile wena dinako ka moka wa seba. O re šireletše go batho ba go ba le seba, cause ge ba bolela ka rena ba tšwela ke tema. Ke tlogetše dikobadi ka madila gona be ke phela ka dikgobadi. I'm a man enough now, ke hweditše le mosadi. Mphelegetše ka podingwane ke reke khaki, ke sale o monyane thekga pelo yaka. E ba lena sela tsohe mo ke samayang, nkapele dijo bante peletše manapa aka. Ke phethagatše toro tšaka le baswadi ba ke masetla pelo cos re phela re boloka. Crime rate and death rate ke phela tše rotoga diaka teša lengoloi le tle go fokotša. Ratapela ramasetše e tle go re thuša, ke wena fela o hlotšego dito tsohle re phela re robetše. Goreng re sa lore, we be praying for so long, but ke togo ga re bone. We keep rolling the dice but still ga re pope. You need security at a young age, so please God, I wanna fly, take me away. Give me the wheels, le fase ema ke fologe ke go pala o vese te pise. Ke rotoga, we all depressed, ga go sepise sene. We losing all we have, go baba dipelo re hlokomeletše ofa. Re phela le meleko le mejirong ka re saja, re tšhaba dilešo.